Tholela ni machimbo si hipa saute.
Defense on the right, on the right.
Tholela ni machimbo si hipa saute. Akulali flopo la nublaba mose. Tholela ni machimbo si hipa saute. Akulali flopo la nublaba mose. Tholela hipa saute. Akulali flopo la nublaba mose. Tholela ni machimbo si hipa saute. Akulali flopo la nublaba mose.
Tholela ni machimbo si hipa saute. Mina love flow pola na lava mase. Loko tamina mina ungarase. Tamina bana bosa seka ngajvenda varidase. Ushota ilie nini kulase. Stoto shilaba na masi ngwana mani unipase. Inwani nipase nisongo peta stoto na mape. Nono imero todi muto mbuti ndito zimbero. Bemi karinga panda kamera.
Tulelani machimbo si hipa saute. Tunela ni majimbo zi hipa saute. Akulali flopo la nyo.